utakufa yule, utakufa vibaya wewe na kuhurumia.
Pablo, 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 Pablo. Love bar.
Kitukuta tuko high na wanangu tumechilling. Kitukuta tuko high na wanangu tumepoa. Kitukuta tuko high na wanangu tumechilling. Kitukuta tuko high na wanangu tumepoa. Kitukuta tuko high 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 na wanangu we smoking. Kitukuta tuko high usituchukulie poa. Kitukuta tuko high na wanangu we smoking. Kitukuta tuko high usituchukulie poa.
Wanangu, 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 ndo wanangu, 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 ndo wanangu.
Gang, 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 wanangu Pablo gang. Wanangu baiti gang.
Wanangu bad nation, izo. Wanangu kings, wanaman gang, izo. Leo ni party after party, izo. Tuingie kati, tataka pukati ni waone.
Wanangu, 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 indo wanangu, 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 wanangu.